Jualimpela ota ngeke ibuyele muva laphezu kakhona. Jualimpela ota ngeke ibuyele muva laphezu kakhona. Jualimpela ota ngeke ibuyele muva laphezu kakhona. Yeah, I'm moving.